Kusaba wagonde Kubagongo nkulembezo wa mani Gwa uda uda bali obubi Noyola baba naku
Noyola baba Tavios
Production Mkama muna kenyingi Nakuzo wana wana zali nyingi Namanyi gaba labe tasiso vunji Ngache wafa chali chakusula
Jena kola wali kufuka mila Nesaba kristo angate muwastula Aha ya kristo gogwe nsaba kuwa Shiti waneteno nchizeli mkama
Mkono gonga
Production. Little boy, you're